you less in your era. Singi has a hood in his not to love who ain't get set up. Shota has your see, she see, Nino Sidaha. Nisibasi kanda show, butuki, Nino Singira. I went to Lamu Matara, and the master go ye hirira. Oh, you must have jam while I want to know, it's a joke to Moka. Lakini, the man of Usoma, when you're here, Linda Male. Nemalo kusoma mwane wenjo kubona Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Nina male Nende sisubiso mwane wenjo kufase peta Nichanjicha Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Linda male Nemalo kusoma mwane wenjo kubona Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Nina male Nende sisubiso mwane Sashalo, the heavy Ramusitabo, my limia, can no more. My limo was civil yoya, my chunga was civil yoya. Shallow and Yamo Lukeva, who are Cholukongo, like any who so bizarre. Little heavy Ramatebo, cavity, cosy. Sorry for Natina, na fadali chenda. Little gonna see no libo, holy Romusango. Yesa ukuya holu boko mufo irengwe Lakini Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Linda male Nemalo kusoma mwane wenjo kubona Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Linda male Linde sisubiso mwane wenjo kufase peta Nichanjicha Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Linda male Nemalo kusoma mwane wenjo kubona Nemalo kusoma mwane wenjo dehya Nina male